This is an MUT Radio podcast.
2 minutes after 11, I'm saying that we're going to MUC Radio. We're going to talk about the things we're going to get into. We're going to talk about the things we're going to get into. We're going to talk about the things we're going to get into. We're going to talk about the things we're going to get into. We're going to talk about the things we're going to get into. We're going to talk about the things we're going to get into. We're going to talk about the things we're going to get into. We're going to talk about the things we're going to get into. We're going to talk about the things we're going to get into. We're going to talk about the things we're going to get into. Uthinalanga record yakho na nje.
Amadla phele phezulu.
Kanje kwethu sinibingelele siphinde singamukele kusenze emsakazweni.
Kuyikuthi uyaphakathi.
Awu vele sondela kwena nje umbhobho kwenza ukuthi singabe sisawusaba. Yiyo lento level nakhona studio nje iyona esebenza ehlanganisa amaphimbo neyinsimbi kuphuma umsindo omnandi.
Kulukuthi sesingaphakathi siyabingelela kubalaleli bonke beMUT Radio. Ngibingelele kubhuti bami abangaphathi, ngibingelele kubo bonke emakhaya, ikuphi la kufinyelela khona lonke lephimbo ozwayo. Ngiyabingelela ababingelelayo ama Tiger amahle aphuma phasi le ePush 15 emabhelini isigodi qe kuzoba njalo.
Yema njalo ngibona nihamba nibabili manje ama Tiger amahle insizwe lokhu iqalazile
ngiyaphuka umqala.
Okay, amatheka mahla iqembu ngisuka ngaphansi le South Coast elihlangane kanjani iqembu lamatheka mahla kuze kube nje iqembu enibangaki kulona iqembu lamatheka amahle nokuthi igama lithi amatheka amahle liqhamuke kanjani.
Amatheka amahle iqembu esisunguleke ngo 2018 siqala sinawa singabafowethu sibathathu. Kwakhona lapho kwakufike uButhabani lokuyena okhulumayo, kube khona uBlessing, kube sekuba khona ekuthiwa uSibu wakamncwabe.
Yeah.
Yes, saqala lapho kusungula iqembu ke saqala sasisungula igama elithi ama Tiger Mahle. Ulona ukusunguleni kwalo. Sase sibo sasinazi izihlozi iningi kodwa sakhethe ukwenza iqembu ngoba kwangasile lo muntu oyedwa.
Yeah.
Kwayini kahlahla iqembu lama Tiger into nje ekhona mo ikhona iparty ama Tiger. Hayi uthi khona mhlamba umuntu kanjani mhlamba wenza kanjani nje iqembu nje kuyiqembu nje sathi ama Tiger Mahle. Yeah, so sasungula 2018 ke sakhipha lapho i-album yokuqala ethi When Days Are Dark Friends of You.
Oh my god.
Sabuya ngo 2020 ke sasekhipha esithi It Will End in Tears. Sithebe sibuya ke ngonyaka 2022 sasesibuya ngoqinandoda.
Yeah.
Yes. Ungwela njalo swa njalo ilona iqembu la Tiger Mahle lelo. Yeah, abanye ba amahla mbusibu. Because kodwa sinemazi kolwini ngoba phela indlu nanibuye ya yale indlu kumele ikhule. Bamazi le ngithi usibuka kahle kahle ngikhuluma ngesitha sama X.
Oh yeah.
Yes.
Sitha sama X yeah, sebe kwazi ngega.
Hey nami ngiyaliqala ke le namhlanje.
Nangazi sitha sama X.
Hey, ngiyaliqala. Ngiyangikutshela ukukhuluma ngomunye sibu nje. Angicabangi ukuthi ngabe sitha sama X.
Ngoba mabuda la ixi shayise ngiqala. Eh,
sibu yababuka.
Akukho kusibu yabu. Yes, kunjalo nje iqembu
la. Yazi mfethu sitha sama X sasike safika la.
Yeah.
Kodwa king angikhumbuli simbuza igama lakhe.
La ngempela.
Hayi. Uphuma la endle umsakazo kodwa hayi. Asilazi
kamba. Sengizwa uma nje leli sama ex. Kodwa uyisitha nge sama ex.
Sitha sama enengoma zakhe hayi ziyawahlibhiza ama ex. Hayi ziyathoza uhlibhiza.
Bebe benike nakhuluma nani nakhuluma ngokulimala kothando. Shoot naye wasala imali kakhulu.
Hey khona lethi ngilethi ex yami ngifisela into okuhle. Ex yami engathi ngathola umsebenzi.
Asingabe sangena kakhulu kusitha sama ex amhla.
Yeah singaphuma kakhulu.
Singabe saphuma kakhulu.
Yeah singaphuma kakhulu.
Nazi izingazo.
Yeah.
Koba ngiyabona nihamba nibabili namhlanje insizwa lenye ngakayingizwe iphefumula insizwa yena ubani ikhona kulona iqembu lamaseka mahle
ngizoqala ngibingelele obhuti nalapho khona ifa khona umsakazo lona obingililayo umnqobi igama wakampela isibongo
ilunga lamaseka mahle
yebo
bayi ukuphonga umuntu usho lapha kumaseka mahle ngabe
1 or 2
ngabe
unezi.
Hayi ukuthola kakhulu kulayini mina.
Hayi gidangoma.
Gidangoma nje phela.
Uyinto ibani lapha?
Hayi mina into ibani.
Yavuma into imani.
Okay, I guess bring the witch done with the say one if imculo meaning as a second is Katamia, a corner, a maquire, a corner, and a minimum ulo no com. He le endons a le emculo in Gamascan in Mota, since my fears la Kelisica must figure see 12 foot 18 down, one was ill, within Hammonds and figure any corner and plunge about the boat Saras, the bomb gelling, and the bomb gelling. I'm glowing.
Ekalin Gomascan, and Gingen, Umascanda, and Galling, Galibutanda, Sabangan, Safund Scholle, Gotang, Safund Scholle. Sasike sicathamini.
Yeah.
Senze sicathamia kodwa silalela umculo. Senze umculo othu lalela umgqumini nomtshingisini. Kwaya kwaya badlula kanjalo isikhathi somgqumini wangena umthandeni noguzani. Kahle kahle ibona abasiqhuguzelile sesibili sesisongena emculweni wamasikansi sasesibona nathi siyafisa nathi ukuthi nathi mhlambe sisungule lithi iqembu sesowenza umculo because siyabothi besidlama uhlanganisa semakha sicula sisodwa. Kuyaculeka kuyahlangana nje. Bengiswini zoshe nje ngithi ngithi qina ndoda qina ndoda ungavumi impilo yomhlaba idlale nga ye idlale ngawe ekhaya babheki wina ngithi qina ndoda ungavumi impilo yomhlaba idlale nga ye idlale ngawe ekhaya babheki wina.
Hayi,
ngisangena e-studio ngoba kuyahlangahlangana khona into ihlanganayo. Asiculela sinyuselwa e-studio kwa-Mike kuthiwa anyusele umsindo kancane ukuthi umedele ngoba ngathi izwi liyashota sase sibothi hayi asesingene ngaphakathi nathi.
Ya.
Njani?
Siyabona. All right. Sasangenile ke-studio ke manje na recording ngoma yokuqala. Naqala i-album noma i-EP noma single niqala nje ukungena e-studio.
Saqala nge-album nje siqala sa nje ingoma ezu 10
album. Okay, na record aka album yokuqala nayiveza kubantu abantu banamukela kanjani ke nama sayigamahle niqala nokucula nokudayisa kwayo yadayisa kanjani yani nangi yanifaka kanjani kubantu lo album leyo yokuqala
album yokuqala abantu bebengakholo saqala ukufika nokuqala nje ukutshela abantu ukuthi hey yazi ngumsebenzi esiza nawo
yabuye
emncane ayabantu nje wawuvele uyivele bavuma bathi oh basasabancane futhi lezo zikhathi aseyingane ngempela
ya
hayi batshele mhlawumbe batshene nabangani bami abanye yabo batshethe hayi khona umsebenzi esizowenza sizoqhamuka nawo la so awu saze sawukhipha bese ukhipha sazikhathi ke 2018 u-online wangokubi sisebenzi kakhulu
ya ungakabi sezingeni
osadayisa ngama-CD
ya
yabona angifuni ukuqamba amanga kwakunzima laba bhuti omncane angikhumbula kahle sasi-ode ama-CD makhe u-8
ya
isi dia u50 rand yodwa
yo
and abantu bebengakujwayela umculo ngasekhaya singathi sabaqala abaqala singasho ithi okay waqala gqaba ucula bese ngicathisayo sesilandela nje
imbala gqaba
ya swaphethe lama CD maningi u100 akudayisekanga lo skathi ngoba abantu bengakhona singabobatshela okay sasibanike sibazwise ngicela ukutshela mhlawumbe kulo 100 lihle ngiqinisele ukukhuluma awungale uqamba amanga mhlawumbe sadayisa 40 lo Hayi phela ubhuti sengidala phela seqala hey lapho wazi performance wazi yamchaza ngeke
hayi performance
ngenile phela sengenile
yeah
hayi ithathe naye ahambe naye hayi ayilalela abuye hayi bayacula labafana kodwa inkingi ukuthi bacala loshini wabo ali yabo sengisho nje ingcinamba yabo sesabona
wabona
kodwa ukuthi ya nawe wasigquzela abantu ubhuti wethu wasitshela ukuthi no hayi bayazama uyawuza umculo ukuthi uright bebekhona nabafuthi abashaya izigingci bonke nje lonke kodwa nje angifuqa maka uqala akubanga akuzange kube ngaleya ndlela leya akuzange kube lula kwathi kuba nzimani
mfowethu uyawa kuvezela na ukuthi zibile khona ingcinamba asithinde ukuthi iziphi ingcinamba ke nabhekana nazo usuvele nje wayishaya nje mfowethu iy'nyoni zambili ngetshe nje elilodwa ake sibheke laphaya endimeni yokudayisa endabeni yokudayisa komculo ngoba phela qala masibheka ayedayisa okudayiswa ngawo amasedini nje kwaye kwaba nzima ukudayisa iqiniso nje olubeka nje impela libe sobala okwempahla yembuzi yabo ukuthi kwadayiseka kanzima nyana asiphele zayikhathi zaphambelini zokudayisa komculo ngamasidi mase sibheka lezi khathi zamanje njengomculo sodayisa online ngabe njengeqembu lamasega amahle lokho unisebenzele kanjani kukhona ushintsho oluzenayo le nto yokudayisa online masibheka esichazana nesikhathi zaphambelini lapho umculo odayisa khona ngamasidi.
Ya umehluko ukhona uma uqhathanisa ukudayisa kwama CD nokudayisa kwa online umehluko ukhona mkhulu kakhulu futhi ngiyafisa ukuthi ngigqugquzele abafuthi abanye nabanye abaseza emuva cha ingoma bazama ukuthi mhlawumbe bazifake online because kuyazameka umehluko uba khona akufani online kunalento ekuthi TikTok kube khona no YouTube wo Spotify siyabonga abantu sebeyaqala ngathi namabhinga sengenile kakhulu kushuni.
Yeah.
Bengiqhathanisa ushini omdala ama CD ngokuqhathanisa nani no online.
Umehluko
yeah. Ukhona. Ngizokusho lokho ukhona mkhulu futhi kodwa phela ukhona nakhona kuyanginangengoma phela nengoma phela afuna ngathi nga yabo ngaba sasidudlana. Yabo ithande
yathi ayibe ne hips ingoma.
Yeah, ibe ne hips ingoma yabo.
Yeah.
Yeah, kuyakwazi ukudayiseka kakhulu ukhona umehluko ngisho njalo ukhona umehluko online ingoma yakho bebe mnandi kakhulu bayithanda abantu kuyadayiseka. Ukhona mihlu ngasho ukuthi ukhona mihlu omkhulu siyabaqhuquzela abafuthi nabanye ukuthi singathi ingombe sizifaka sizifake online
futhi senibona nihamba nibathathu eqembini lama Tiger amahle umnawethu esingakamuzwe phefumula singabe liphi iqhaza insizwa yakithi elibambile mhlawumbe ngicela ukubingelela izisho ngabe iubani iliphi iqhaza elibambile endimeni yama Tiger amahle umnawethu isatho sobuka istudio sihleka ngakho madoda nako ngiphasi komhlane nembeleko
sasihle istudio ngibingelele kubalaleli be MUT FM lo khuluma ukwalithi wamtambo khamba pass leyagubuzo kula mabhena nyawo hayi mina iqhaza elibambile ukuthi abafana ngibathishi nje stage ukuthi stage shaywa njalo wabona basikhahlela abafana stage abadlali siyaqobha abafana bafana nosigwebo impela.
Sizibonga kakhulu. Mhlawumbe ake siphinde sibhekela emculweni wama Tiger amahle. Ngabe ikuphi abantu abangakulindela nabathandi bomculo wama Tiger amahle okusukela manje kuyaphambili? Ngabe khona ama Tiger amahle asebenzela phezu kwako e-studio nokuthi kuphi umlaleli nomlaleli umculo kaMaskandi angakulindela eqembini lama Tiger amahle?
Ama Tiger amahle ona ase akhona ukhona umsebenzi esesikuona esisupheka esiwenzile. Siphuma kuona umsebenzi esike sawenza lo sidlula kuona ohlo siqina ndoda iEP enze kahle kakhulu online uqina ndoda ohambe kahle kakhulu futhi siyanthembisa futhi kuloko umsebenzi esizoza nawo manje siyathembisa ukuthi uzoba mkhulu kakhulu kakhulu kunalo esizwa nawo kodwa ngizokhuluma okwamanje sothi kuyibamba nje kancane ngoba obhuti abadala sina siqa sidedele obhuti esibuyela kubona nawe uyayibona nawe ogushwi kanjani yabothi sekushubile kanje online so mhlambe umsebenzi sizowupheka mhlambe sizowupheka bese sithi beqala unyaka nje bese siyandedelela wona sidedelela abalandeli cha uyosholo wena ke kule game asadlani ngani
mfowethu. Ngaphambi kokuba siqhubeke nemuzi acela ukuthi sigunye amathe ngale ngoma lokukhuluma ngayo uqina ndoda abantu bazibuze bayakhabala ukuthi uqina ndoda wani lelo okhuluma ngayo ikhulunywa le ndoda le asike siyidonse sigunye ngamathe sobe sesibuya ke sesiqhubeka sesisogoqa mfowethu
danke.
Nyusa umsakazo wakho. Playing the best in Maskandi music only on MET Radio. Shape and own your future.
Hey, I'm a big winner. Everything I do, I
I'm going to go to the house. Ina babheke wena kanje
ubabazisa isimo mfethu ujikela ngale kuyekhona usikhihle phindu buya usuqinile phambi ngoba bangaboni
njalo kunjalo nkazi
manje ngale sikhathi lokuyiqinisa uyiqinisa kakhulu uzoqinisa unenzondo kanti nokubhlungu khala ukhale ngasese kodwa mase uyabuya ubone usuqinile
Gabafwetu, kumnandi kakhulu kubanani, kumnandi isikhathi kikade ke siyasiphika sisavuma. Mhlawumbe sasigoqa mfowethu, iwapi amazwi ofisa kwadlulisa mhlawumbe ongawo inxenxela ngawo kubalaleli beMT Radio, uphinde futhi buso ugoqa usithume usitshele lapho abantu bengakubhuka khona bebefisa ukuqasha, bebefisa ukusebenzisa emcimbini yabo, nokuphi nakuphi nje lapho bekufisa khona bangakuthola kanjani mfowethu.
Angiqale nje ngithathe ithuba lokuthi ngibonge kunina obhuti bafowethu ukuthi nisimeme nisibize kuze thina sikwazi ukuthola umsebenzi wethu ukuthi umsebenzi wethu wazi uhamba ngendlela ngicathi yona ama radio asizayo lawo kakhulukazi ngiyancenga ukuthi bafowethu niqhubeke nikwenze enikwenze kuthina nakwabanye nikwenze bese ke ngiphinde futhi ngincenxe futhi nakubalandeli bayo iMUT radio ukuthi bangakhohle ukuthi basilalele ama Tiger Mahla akhona online uyasesha nje uthi Qina Ndoda sizovela ingoma zo 6 usilalele ukusilalela kwakho nazi uthi nawe lokho kuyona esifaka
support
noma bangasakuqashanga ukuthi uzoperform ukulalela ingoma yakho kuyokuqasha ngoba kufaka imali
uqasha nje kuyokuqasha lokho leyo bese ke ngiphinde ngibathinte ukuthi cha siyathulakala futhi mosifuna ukusithola sokudlalela cha siyakuthembisa ukuthi ngeke sidlale ngawe nomcimbi wakho siyakwazi ujabulisa abantu siyathulakala ama Tiger Mahla bofuna ama Tiger Mahla ayathulakala kule number nasepage ina khona futhi ku Facebook ipage layo lithi ama Tiger Mahla na ku TikTok sikhona futhi siyatholakala siyaseshutha ama Tiger Mahla uzowathola ama Tiger Mahla inamba sitholakala kuyona uma ufuna ukusithinta thina straight noma ufuna ukudlulisa leyo izincomo or kukhona la ungaboni kahle ufuna ukusilungisa siyakwazi ukulungiseka futhi nansi number ithi 0733 880
double two
six. Ngicela ukuphinda 0733
yeah
0826. Yeah. Yabo.
I'm so sorry. This is an MUT Radio podcast.